N'aka ndị si na fanwa egwu na ndị asịsị na o nwere ife fanwa na paka na-achọzi paka na ọbọgwụ n'ogodi nkume ọ ga-anyụkwa na abana okwute bụ okwute. Ife isi ike dị n'obodo anyị Naịjirịa nụ ka chi ji oge na-ekwu nuo n'enu uwe nụ afroze ga-eji ego n'inu ego n'ọgwụ abụrụzi nke na-ekwu maka ya nụ ndị na-enwero nne na nna nụ ezienu na-agbụ na-egbusi sifanụ ndị na-enwere ọrụ nụ kedizi ebe fa ga-agbaje na Naịjirịa nụ ife isi ike akali ya n'enu wadonụ o wee bụlụ maka ndị ọchịchị na-achị na Naịjirịa na fa jidele Naịjirịa wee mebisi ya echi niile na a ga-eme nke a nwanne echi na a ga-eme ọzọ na mbanye na ọchịchị na fuelu ya bụ 50 naira dollar 1 naira per dollar ụmụ akwụkwọ ga na-eji akwụkwọ na nkịtị mmiri na ọkụ ga na-enwu ebe niile nụ ife niile abasị nkwa n'afọ mebiri obodo anyị nụ bajide obodo anyị nụ woli ụfọdụ isi na nịnụ agwụ kalịla kalị nụ onye ọbụla nọsọ nụ onye ọbụla zọba isi onwe ya afrọzi ga-ejeli nịnụ ụfọdụ na-ezu ori ụfọdụ na-agba abụna nụ maka enwere ọrụ nụ ebe yi ka anyị ga-agbaje nụ fe mebisigo obodo anyị nụ n'enu uwe dọnụ nkwubasị na chiji oke kwube nụọ n'enu uwe nụ ọ bụ onye kwesị okwu ofuo n'enu uwe nụ ka ọ bụ onye kwesị apụta ka egbue nụ une mebizi n'obodo anyị nụ obodo chukwu kele chọọ ya mmanụ chukwu nyela anyị ife niile nụ o nyela anyị mmanụ nụ o nyela anyị goolu nụ o nyela anyị ife ejenyele ndụ aka nụ ndị ọchịchị anyị fejidele ya mebizie nụ onye ọbụla taba afụfụ nụ agwụ bata na Naịjirịa nụ onye ọbụla zọba isi onwe ya onye mmali live oge me ya mezienu ima live ige me kilieninu ayimo bigu omibinu agu koli adonu agu nebu madonu agu nebu toli adonu nye kurozi nungota na fya nenu wadonu nyobu na zopi si omuye Abatana Nigeria no ife bute kenye lindi madaka no ufodi di ojiji bulusi ani adobe si anu ufodi mebi sili na warehouse no agu kalili no bodanyi no anyisi na COVID-19 no puta no cashless policy di anu ife si kewe kalia onyobu na tabakwa fufunu anyigatona fufu we musi ya gana junu. And you see na cashless policy putano. Weda nyezi ya ni mochi milinu. Onyabu na gube mili. Oma mili ete mochi milinenu. Wadono makana agu na agu nyuku. Agu na agu nyentano. Agu na agu mwoke. Agu na agu mwanyinu. Onyabu na sobo nguyanu. Na nkeba agu kanabianu. Onyabu na sobi siyo nguyanu. And the ring you put to work and not losing. Now Nigeria got the man and Nigeria got the man. Who was the Nigeria that can jump? Man, even so, who has seen me be do? Religion and tribalism. Never got past the way put a katakata na Nigeria. When now, Mazin, 1 year. Man, now, farmers. Anu ne li onye uso, onye no ne titi anangule. Ma non mazi no li si onye uso, onye li be konye titi no. Ma kando sisi polun kwenye la nyo de dan. Na ya kuzi otonu, inke dindu yo fejili se dan. Ma kandandi ane nanya na Nigeria, na gugye bufa. Na fa kwechili, kwechili siye ike nu. Lifanyo deda, nafaka gune buzi. Chuku gosi lindi bunu. Chuku nyola nyife ni nenu. Ife sike no boda nyenu. Umu iboge kwe chilinu. Emechu za nyefe nenu. Emeche nwa nyesi mili. Emeche emilu. Umu ibagoli kukuna. Chuku gosi lanya gosi nu. Anjiba nebu achalanu. Achalane tonu. Yakiboji kalisianu. anya choro nsogbu nu ebe anyi no na anyi na mebia nu we na nyeli ndu anya ga nu mu igbo na anyi ga di ikechi o ishi ada gwagu mana onye ọbụla zọbisi onwe ya na Naịjirịa nụ ka anyị kpokọta onwe anyị ọnụ nụ wolofu ọnụ uwe na-ekwunu wolofu obi bili okigbo kwechili onye ọbụla zọbisi onwe ya
nkwa.
Onye ọbụla zọbisi onwe ya
na
Naịjirịa,
ụmụ Igbo jisi n'ike nụ,
Chukwu gọzi zọbisi onwe ya,
anyị nwere ife niile nụ, ife
jenyere ndụ aka,
anyị bụ nwa nne nwere onye nna
nụ,
ala ebe a na-adụ nwa nwere nnọdụ,
nwa nne nwere onye na-adụ n'ọdụ,
anyị mụta bụ ekalisie ndị nwere nne nụ, Chukwu bụ nwa nne onye nne. Ọfụ efi nna ọ ga-eme ya ka m ji si ka nke nefa catchless policy na fan de kwa Tata faka ni pe kwa na nibo Kufu ya kosefa Mkwa
Covid-19 na cashless policy
na ya ka nje ku maki ya ezi mwogo da agu otibu anya na kwezi kenyi okwa ton na Congo Kinshasa director Life Givers Foundation ndi olulu nerika ndi obunye la barais na ndi ona zo na gugwo na ndi ona gulugu na ogu ma ndi agadi nwoke na agadi nwanyi ona akwugwo nwa chukwu di gbogbo dagu o ga dele ye mma ezi udo gburugburu na ndi neme ogo na ofa ka anyi na-ekwu maka na nke famili ndi igbo erika Dezienu Chief Sida Nnadozie Omelago Ikenga nenugu kuno muri bilinu Mwake mali mabia bonyo mani dimmanu Sida na South Africa dogu anyi keneli Ogime lumi bonu chuku ye keneyinu Ikengo dogu obele mwagabaniru Nezi mwomelago bia oyimu Sida mwomelago oko sisi yo Onye ma mebe kise me o Dezienu Chief Arize Onye Akubeze na South Korea bilinu Akubeze wan nuli Omenife nkizizi nuli Alusiego Onye ma mebe kise me nandinye la kale no dobu gabaniru nenu wayinu akubeze na nyike neli ezi mwenye bilinu anenu wanu chairman chief executive officer akubeze executive bar na Abeja Lagos CEO Lotte Max Limited onye magabaniru gino dozi akuyinu Lolo Chibuliem Betra Onye Oju Gana Waleze Mwani Ekene de Lono Makagunu Nemeli Dibu Ki Dr. Meka Kalu Bilinu Omwane Ti Loranu Omwane Ti Eifadenu Oti Siko Bolo Mwoyokonu Omwane Ti Kolo Kolo Bilinu Dr. Meka Kalu Alusego Nidi Manu Wonye bende bia, bende kise jenu, nabia kisi putanu, onye mabi no bodo yibonu, icho kuna nonu nonu, ube nye nazo na fianu, ezi mwaka lubi linu, odogu. Ogime lindi bwe rika nu wanu. Eka nyije nye yeke nenu. Onwa, onwa, onwa. Dezienu Chief Michael Goodyear Ukedinashi Mwego ne rubelisi mwenye nefi nidi manu Obudo ni fito hanepi odogu Mycotech Pharmacy Limited odogu Onyoma gabani runu mwego ne ruberisi Akaji akubia onyoma nidi manu Bebe kise menu onyoma nyebele nibu akanu Chijo kene kene yonenu wanu Mwego ne rubelisi anyini ya Obudo nonu mekene Director Goodyear Drug Limited Obasi na Shuwan na Nempi Ancient Kingdom Unyama no gadele yema Dezienu Chief Sabinus Abotu Uso wulu bilinu Ugo sabu worldwide inu Nse mili ewilo Umuduru kise jenu mwanyu za kuhia lodogu Ugo sabo kalesi onye mweli mweli venu Onye oma nede mmanu Onye oma si ya leja nyi keneli Keneli modosi ya kuyenu Lolo Mrs. Ugochi Elizabeth Abotu Uso wulu Ndo maga banu niru Ugo sabo onye goe Onye oma nyebeli ndi baka Na nke lolo na nye folia ya ka ije kuma ka yemi Nkwa
Don't you want me?